forever classic, baby.
Chunky supplier. Dot com.
Walijua tunajaribu. Mpia sisi ya tujaribu. Tunafanya kuli, tunafanya kuli.
Jiba wa manye.
Aha.
Ki.
Bula wajue. Acha wajue. Obula.
Jiba wa manye, jiba wa manye. Ki.
Tuna switch. Atukuti match. Aha. Tuna switch. Lefty and delight. Atukuti match. Aha. Tuna switch. Atukuti match. Aha. Tuna switch. Lefty and delight. Atukuti match. Aha.
Wewe.
Kwenye msiki wa singeli nimengiana na Nike Mercury. Huku napu apa na fi asanta acha vipi kujituma kwa sila. Kule Adidas kupa munti ni mwato wa kupresi na vibambi. Usiweka mapeni acha was. Kisha wone penye tosho ni pass. Aibo na uta wakeni chabo na futa. Kwenye kolabo wakinita vinabo wanajuta.
Juta.
Tuna switch. Atukuti match. Aha. Tuna switch. Lefty and delight. Atukuti match. Aha. Tuna switch. Atukuti match.
Mwanjo wa jeans, kiwanjani full my skills. Mr. Technician, sina role model, role model, mimi mwenyewe. Asa wewe na pamoja kago linutobolewe. Mi player ndio ila si play na malaya. Bisho play boya bila play, usifute waya. Fire horse, usikanyage waya, ukaleta chokos. Si wenyewe washes, wenye low empire. Ubaya, ubaya, uchizi nimebobea. Linda, tire, ukisisi umeumia. Yani tobo bao, na mpira kampani, ishakula kwao. Yani tobo bao, na mpira kampani, ishakula kwao. Aho, aibu kibao. Aho, ishakula kwao.
Wataftaji mpali mpali na manyumpani kwao. Wanakuwa Dubai. Bila kuchoka, bila kuchoka. Kigala wasiko mpiso. South Africa, South Africa. Logo shedi mwana alakati. Tafuta miela, tafuta miela. Nisalimie panyangunja. Lete mipango, lete mifumo. Njona idea.
Sije kizempe, acha mapepe.
Utaumia.
Lete mipango, lete mifumo.
Njona idea.
Sije kizempe, acha mapepe.
Utaumia. Ukupenyewe kuna vijana wamechanga nyikiwa.
Baba Jose mtampo amechanga nyikiwa.
Kijo kapiga tena. Aya we. Aya. Tuna switch. Tuna switch. Tuna switch. Tuna switch.
Shesha. Mapi shesha. HD wakipemba. Jajalino. Jajalino.
We taking over.
Over.
Imeisha yo. Haiwezi kuampaya.